Black, 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 black. Black people never be told that. They go me toto badu. Sagodika umba kapatia. Hanado sanya navutia. Sebule kwa chumba kajazia. Ladha asali ananatia. Akitupia anapendeza. Kama mdoi lipsika mpakara. Kama kachoi na madika hajatembezwa. Palo gigoi kama kumbuka mpakara. Adichogoroi kama samaki sangara. Iyo mikogo manyaku kama na waona. Mima chokodo mie. Hakini tachi tachi moyo unadundaga. Unadundaga akisema sitaki. Hakinu moyo unadundaga. Unadundaga wabotosema unifai. Hili wakuchukue. Waneche maja. Benzi watakachu. Watakoni mandinga matai. Hili wakuzuzue. Wajite waganga. Benzi waligangu. Ujasili sina wakufumilio na kumiswa. Uomoyo sina nikiza magina mbaga bina. Kama samaki sangara. Iyo mikogo. Manyaku kama na waona. Mima chokodo mie. Hakini tachi tachi moyo unadundaga. Unadundaga akisema sitaki. Hakinu moyo unadundaga. Unadundaga
Mix Killer.